Alipote fulumizibyo kitongole kyensyonne ekyebyobulamu mu World Health Organization WHO n'ekinoonyereza ku kookolo ekya International Agency for Research on Cancer eraga nti abantu banaku 10 abalwala kookolo owaabwe yandibadde aziyizika. Alipoota eno egenza okufulumizibwa nga Uganda leero yegasse ku mawanga amalala okwetoolola ensi yonna okwefumiitiriza ku kirwadde kya kookolo. Okunoonyereza kuno okutunuulidde ebintu asatu ebiyinza okuvaako kookolo omuli omwenge, omugejjo, obutakola dduyiro, empewo embi abantu gye bassa, akasana akakambwe kw'ossa infections. Alipoota eteebereza nti ebitundu 37 ku buli 10 ku bantu abaakwatibwa kookolo mu 2022 nga be bantu ng'obukadde 70,000, kookolo ono yali asobola okuziyizibwa. Okunoonyereza kulaga nti waliwo obusobozi obw'amaanyi okuziyiza kookolo mu nsi yonna. Okunoonyereza kuno kukoleddwa mawanga 185 ku bika bya kookolo 36 era kuzudde nti taaba oba segereeti asinze okuvaako abantu okulwala kookolo mu nsi yonna ng'avunaanyizibwa ku bitundu 15 ku buli 10 ku bantu abapya abakwatibwa kookolo n'addirirwa infections n'ebitundu 10 ku buli 10 ate omwenge ebitundu 3 ku buli 10. Kookolo wa mawugwe ow'olubuto n'owomumwa gwa nnabaana ye yasinga okwegazaanya nga yakwata abantu 1/2 kw'oyo ayinza okuziyizibwa mu basajja n'abakazi mu nsi yonna. Dr. Andre Ibawi akulembeddemu abanoonyereza abakugu abava mu kitongole ekivunaanyizibwa kuziyiza kookolo wansi w'ekitongole ky'ensi yonna ekyebyobulamu agamba nti kuno kwe kunoonyereza okusookedde eddala okulaga nti ebivaako kookolo ebisinga bisobola okuziyizibwa. Agasseeko nti singa abaawo okwetegereza ebigenda mu maaso mawanga ag'enjawulo kw'ossa n'abantu amawanga gano gasobolera ddala okufuna bwino agayamba okuziyiza kookolo. Yo Uganda efuna abantu abali wakati w'emitwalo 3,347 abafunye kookolo buli mwaka ng'ate abafa basoba mu 212 buli mwaka okusinziira ku kitongole kya Uganda Cancer Institute. Ebibalo bino byeraliikiriza kubanga abantu nga 8 ku buli 10 abasangibwamu kookolo bafa mwaka gwabwe ogusoose nga bamaze okukeberebwa ng'embeteze eva kukeberebwa kikeerezi kw'ossa okulwawo okufuna obujjanjabi. Bwino okuva mu Uganda Cancer Institute yalaga nti kookolo w'omumwa gwa nnabaana y'akyasinze okutigomya abakyala n'addirirwa kookolo w'amabeere. Mu basajja kookolo wa katungulu k'abasajja y'asinga okutirimbula abantu n'okubakwata n'addirirwa kapos sakoma ng'ono nno alina akakwate kawuka akaleeta mukenenya era nga bisinga kukwata bantu bakulu weewaawo n'abaana. Kookolo wa mirundi 5 asinga okutawanya bannayuganda okuli kookolo w'omumwa gwa nnabaana, kookolo wa katungulu k'abasajja, kookolo w'amabeere, kapos sakoma, kw'ossa n'ow'emibiro.